studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hedibe jamwale modo hede ngone bete talataare sappo e joy lewru december hitande 2020 yamda jena jabbori ke siliman sappo didi usman nyaali bulle kabaruji do mamadou wattara to goggi jande to sakiraabe on kompitete wida hande wonno nyalamo dido bo murtere golle fedde gollobe mali doni yentem dum loji sara wisiji doktoro en ka fu e tawede hore mabbe e kolliti wida e be gondi e gollude sed sed gollobe habotobe nyaw coronavirus mbasata kaaki gollide e yottugol nyaw o don PCR dum wonno ko horeje ministre en haali kenya e wi makko de kaaki garando e seeda le o wattu fedde ordre national des médecins mali dum wonno doktoro en kolliti wida doktoro en temedere e chapan e joyon nyaw o nangi joyon jiwi commune gosile e region tumbuto himbe hewbe gonde e gude warde le mudon le o le il yontere jabbenende lam gobe on ko ana darta faba mu ye lam o kany e gollidibe mudon bangal ne da ko fa pewda e oti dal yedi woni sambe kabaru je beta ko bismillah modon hedat studio tamani hande woni nyalom de do murtere golle gollobe lam o kany e gollonobe koy mubben gol darnugol golle fedde de doni en tem ana teddina golle e golle de fu hono doktoro en doktoro je kewde ana goni e murtere de illa joni nyawbe e doytobe dum ben ana gondi e ina gondi e woytade wayde daranede hanbe daranede ko yawi ana darane ka hiddibe be ana gondi e munyude munyugol jungol ko lati fu doktoro en be mbi golle seeda wadan fabe dure den fam ke den mamadou sama sikku sita sidibe
hopitaluji kewdi lamorde de ngoni kebbe caddele batte de do mutra golle yentem nyawbe hewbe e yimbe le do tibe be fuf na metta ku jawtugol mabbe na kasinde mabbe godde bantina ko denno yila mabbe woni kawral hewte no yawiri
la souffrance n'attend pas
nyawke domata son halede gondo ni metti famede me wemmi sanne yimbe be sellabe jikke mo doktoro be fey joni joni won wad be dum mo cella de doktoro wala on nabbi sugo on galle jikke mako boni gereb an han wada nukude fu de wawa de doktoro rega rewu wadra fu atamon ana jogi kulleji ko tambina suudu baba jon lamu han immade daro wala jamaawo peso lamu wawa wuntude haaje wadbe gerewbe be tinnobe wada ko nafta suudu baba ne gota
tawane ardibe le luptalu jogaji holti wiide na gonde immadara yalla golle seden na hunjina hore kedena adama mari trawori kuma nido kabaruji hopital gabre touré
c'est au niveau de
sona jeefu atamon nikujeto yimbe jeebtele doktoro den ko antata gerew ana wodi hannen sona wala dun nikujeto nawbe san san fukki hone pediatrie en kan urgence en to a entra yalla greve anton sabdina yimbe bon do na tampi sanne docteur ana jewabe na fu tampo do waddado lonko do sanne se me darri e mudun greve anton de men wadako me wawi yimbe be sellabe ana hewta horen mu en studio golla amen menen pemme wawi yopude golla ngam tawa fu mi yoppe bangi be nyawbe be
nde do murte golle syndicat yentem hande jugtitede fa nyande 10 jitti lewru december 2020 wadi ciagal mutere wonde balde tati e liku jabbi nyalade 10 jitti 10 jena nogay lir novembre jabbindu syndicat dental gollobe furwa lidi mali wajimbini yo gouvernement o beedar do njuddiji gollobe be
nde murtere golle yentem torran jamare nde e wi himbe bamako yogabe sini yoga ana ciagal murtube yoga holiti wede wana wattu joni o woni nde murtere golle hani wadede kede ko mbi sita sidibe e fatu jagn
transition yi wakati
le o wakati transition grève di ana hande darnede ko be wondi on yo gonga jati wonon fay goto waynabe hakke men de jodade janta do pour moddide wakati mo wonon jono grève mo yalle leedni yaade deedi yeso dun habbi e gollobe so gollam acci golle leedni darto mi mire yidi grève yente mo sanne sabidina militaire mo hoditi kay ana wayi mo pinde kullede fu be derni ken goddo be hunti haaji mun de be sal hundir haaji keddan wakati mo wonon jono wala wakati wadde grève leedni wala semme sanne ko pour moddide de jodade kalde to puri
rabbe kandoka
sakiraabe ando di kabaruji fu do mbaa hebude di do bembe ande de do hel amen facebook e compte twitter konoji konde gonde eggude warde gosi e wi mer gennindi chapande chapane himbe gondi e warde le onoko illa yontere yabbenende mer o dum wonno Musa Aga El Mouner ana wada noddango wiide be himbe ana kasindini fu o wi o mo domi faba muy lam ko be leedi meden di hebude dawobe kaytol test covid-19 hunde fu bura dun tidde e wi hasindimbe dawde yogabe be himbe ana pela INSP gollirinde no boniri e tadugol hogugol jabuji horngoji di fu e tawede horebe gollede de kolliti wiide e be ngada ko be mbayi fu yalla dawobe ana keba di kaytaji nyaloma goto tiagal wadugol testungol fabe dure den fam ke en alisi se sita sidibe
alan sapo e tati lewru december 2020 wakati no me jabboto damal fedde noddirte ne
Institut National de Santé Publique yimbe la fa heewi dawobe ana wondino domde talkuru mudun test covid damal sundu so bornagol maski ana wajin binno wodontirde wana noko teddina fay e juude beedo yimbe ngabe tewtude talkuru mudun test covid 19 won kulbe mette mudun fewde laawi kandi jokkede fabe keba talkuru ndu
soni wala be nara be juddina nokkuje to test covid o watta fa heba do watta da jam on darta ko do aral goddo kenya na wariga mi wadan test daw do kiga rendez-vous hande bete joni mi domo jabi tan so jalti gan mi wari sukanne jam an buti gan be senni amen goddo yare nokku auto men mi heddi ken ga men domo be jabi amen fa hande
on attend mi de gondi wadde ko mi bayi fu yalla yimbe be ana heba jababuji test covid 19 o tawede bawde ko min jogi ko ana fandi le oro wakati non holitiri wide kanko professeur akori ak iknan horejo fedde INSP
jama otiken sanne nokkuden kewa to test watte ama 8h warra 9h sa ƴewi sariyaji test covid o dum wawa dane son wala nin nokku goto mo lamon holliti e du e mudum fu a taban goɓɓe jogabe ana ma hokkude ma talkuru gondu holita test ma wada ma de a taban test ma wada ka an antidire jabi merejo ngam menen me wadan kulle fu test wadama hande yalla wi mo jabi ana ba yaltude
hono jamande wawi buitirede le nokkule to yimbe be nangoyta talkurmu en test covid le wi horejo INSP faddene ana wondi micitade do dati goddi bawdi latade sababu uttide nokku goddo
tasa PCR ngaje timata ko wodi dun ana wawi wadde fandi fu balde sappo min tewti du goddum wara dun yo hal horejo ministre e moktara wana waltini da hakillaji o hali dun kanyan kikide le ko tuntoy le nokkuje nyaw covid 19 o sawrate le hopital mali horejo ministre hokki kake gullide horebe service ji komani de sawru gol nyaw covid 19 o e wi makko ko farne ma o wada e bawde mudum fu fati dallaji godu de kebene joggal hono ta du gol hokkugol jabuji di kede ko moktara wana wi ay sa da jara do fakki tangu mumin sende bo
Je suis venu précisément
mi wari holitinde wiide rafi test coronavirus fur wala ton juni dum welikan takitaade gollende ana wondi e waddeede no haaniri test gondo ton ana wawi wonde balde sappo tawe dum timmay don gonden joni test ngaji ko min codi ana lawol dum waram boyata kami taykiti tidalaji ana bangal hokkugol jababuji test ngaji di gouvernement fiyan dabare yalla idum huncane hore
Docteur intermédiaire et chapan enjoyo nyaw onangi enjoyo ibi dum wonno ko fedde ordre national des médecins mali don fedde docteur en holite le kabaru lanyugol nyaw coronavirus o le mali e wi madame kone muminatu katile horejo fedde de nukuje kertade fa nyawbe o nyaw tawre tidallaji kewdi jogi hono rafika ke gollide gollobe e tadugol juddeji mabbe nen ordre des médecins anandarta fa ba muy lam o kany e gollidibe mudun kede ko kone muminatu katile wi asara jarado fati tango alisisi
gollobe le cuuri dogotoroji di woni soldats en dartobe darnde arande le habo nyaw covid 19 o holitama wiide ko buri gollobe temdere debe sappo nyaw covid 19 o nangi yimbe gollobe kambe hinnaade nyawbe be ana fandi beedaade dundu cuuri tobe kaani sawrede to du ana fandi le nukule yogaaje gollobe yogaabe lebi nay fayoto lebi joy be keba nyoddi mabbe jababuji test ngaydi ana tarda dun sabi so min bi nukule to yimbe be sawrete to beyde gollobe le cuuri dogotoroji di beyde gollirdi daranide hore mu'en faabe le golleji mu'en wajibi wartirde test mo jabu mudu hebete no yaweri
malinkobe hono fu kebete den na ko buri fu wembode dum ben arande ta fon dum funte le horgongo foundation tiwindi wadi le dartugol edo himbe mali buri hasindinde arande le lam hakundeje o le jabuji be kebi le himbe temedoron fu chapan e jetto e taton ko jidi lam hakundeje o darano denago mu ben ta fon tiagal dun arande jun be jande daranogol woteji sariya potudo e habugol e yurkuyurkuji fabe dor e fam kedena alisise
le winde do tongande foundation 20 temdere le bibbe leedi malifu debe joyi holiti wiide lamu hakkundere o ana wawi hunchande hore denago e hakkengaji bibbe adama en chapantate jeegon wobbe ka holiti wiide dum wana gonga tongande holiti wiide kasen le temdere fu chapan jeddi e tati hakkune bibbe leendi dajeera tante otata dum sabi so gouvernement leendi ana wajin bini do mudum tewtude hunchande hore denago e dajeere le leedi ni le temdere fu chapat na e tati hakkune bibbe leendi ka holiti wiide lamu hakkundere o ana haani landi hande no yawiri woteji laabudi le sarti mo hokka o faiso le tembere fu chapat nay nay wobbe ka holiti wiide sarti mo ndoka o ka ana fandi goddum ko bibbe leedi mali narta kasendu ana faabaade jande sarode sariano laabiri beedude imma daraji mawdi fa haba yurku yurku beedade dum fu ana jawtaade dewtere sariya mo leedi maldi jodi do mudum kay hunchande hore gollirdi kuma nidi challal e keballe leendi
kabaru sarawisiji golli doje studio tamani sabeti mugol jande l'école hikka hokugol kabaruji pawidi do jande darne tafon di puditan hokkede sini l'école udeta makassen on martinte kumpasen den wari midan calmino on fu sukabe l'école musel en esarabe sukabe l'école midan calmino do radioji golli doje ndoko golli doje amen dokoji di kabaruji allah hollu en den e tiagal mudon kabaru nyaw coronavirus o altinere kenyan sapo enay lewru decembre ndu kanan ko be doktor leydi me en collectivi de himbe nogay di don wobbe woni be nyaw o nangi chapande taton e jeno woni santana be jeddon jiwi ko natli leydi me en di warda handen be o nangi ujunaaji njoyon e chap e temere jeddon e chapande taton e jago santana be ujunaaji taton e temere jago e chapande taton yube temere didon e go'o keddan joni kabaruji acti covid
bisma modon acti covid hande e memon hala adadu rabondiral nyaw coronavirus le leedi mali hultama wiide ko buri unyaaji joyo nyawbe ngoni limtaade heba dun heddige hen bangal satare odo kabar o gouvernement hulti dabereji mun cangol hore saraji renturdi le batu ministry en nyande albare yabidende ka dum fu tawede lam onan dar jamarende tabade dido saraji renturdi buri fuf bamako do adadu yimbe le heewi sanne kedan na fashitango umar waygalo
gouvernement leedi mali ndi ana wonde wadde ima daraji ana gollide e pelle societe civile en gondile nokko kanya yimbe le gollonobe ko hen mudu en le maddunbe bidati goddi ana gondi e yaltinede dido kabaruji ben dokki dun alal bar debbe nonde fabde lanbe kan fiwtude e nyaw covid 19 kanko maitre harna toure jottino kabaruji lamo o holiti wattu jonesnabe baji bina jamar nde fu watta maskiji ko wobbinodide gafankiji di wakati fon fu lotere juude mudun sabunde be kadan du ko jamar de hawtita nokkule de ko so feesi yimbe kawti fat bulo yimbe chapande joyom le tuudo gollido forbaaji deedo be diewan wakkati fu yalla hon yimbe elbe kani lomtindirte ton ko nayri bangal humnibe kabaru cellal be biidati di fu jaltinama yalla pewta yimbe le jogebe nyaw coronavirus kanko docteur fantasibi ministre communautaire kabaru cellal le leedi meden di o wi arande lingaaji jettibe jogido yimbe elbe kani hokkirede henduno posira ka wattu jondobe ji fa e lingaaji nogay didi o be le hendu wiide hono yimbeel sawbe nyaw o sa yetta e mudum en li temder fu dum buri yimbeele chapande jatton dum wad so beedo yimbeel le nokkule de fu be jortu dum le majjondo o wi jamaade mabbe de waran sakede le leedi ndi furo dum timmata do lamu ko be ngadi noddango fewde jamaade tinno rewa datti biyaadi wakkati fu jomum tawre maske mudum ko wobbe dum dirik gafanke jomum fanda yaade e nokkule forbaaje de
joni kay en jottike landol hande ngol jaboto docteur adama dikko horejo nokku yewta ko ji ma covid 19 to l'hôpital dermatologique bamako
yalla bornogol kaddule yugu yugu ana wawi faabaade laabagol nyaw coronavirus ona
yugu yugu e hore mon wailtata nyaw coronavirus so dum lotama fa laaba ka so idum lumo yimbe ana wara do majjuna ana bamma nan joppa idum wawi laataade sababu so tawi idum e neddo goto le jama o keddibe kebe dun so todun ana wawi hebude dun so wana dum yugu yugu e hore mon wailtata nyaw coronavirus
dun timita ati covid amen hande on jarama hedade on mbawi sat fuf hettinade yewtere amen du bembal facebook madun no noddon no viamu 37321 nyodon tati tiagal mudun no nyodon nay
studio tamani
studio tamani yo pabal lamu leede suede danemark suisse et fedde leede europe
kerabe kabaruji gondi le region gaji meden de himbe jom en kabordo e kerteke kar goto dum wadi alan jabbido hakkunde gawo e kidal e wi himbe ton wala ka fune do keddido hen wala du barmudo ka be goliti wiide himbe tawanobe le mube ngel teta ma ko tawra fu hono kalseji mube en telefoji mube en e masiriji mube en hono golli dal wadirta hakkunde mangal pade e himbe kor hala mudum wonno le kawtal ngadugal ton kenyan hawrbe hen be kollitama darnde police en nafa gondo hakkunde golli dal jamarende e mangal pade ko conseil communal jeunesse koro hunceni dum hore do goldidal tink bisa do ittugol jawdi fond d'appui au moteur des changements on famoko jangul ana wonde wadde le malfu e mangal mudon to sigas to jamarande ana wonde e dardude hono rentirto sabe mudon den sottobe yugu yuguji ana korsina sanne le o waddu be golite himbe ko be ciotata hono kadule kanye e cudda maaje yalla himbe ana ko jodo dun no fa himbe keba jodo dun kambe sottobe be jilo damal e damangal damal e damal sottugol e hollitingol jaagoji be ciotata sekirabe do kadu de kabaruji ka andon di do ba hebude di fundo www.studiotamani.org do ba du nodude do via modo numero 37 321 wassalam